Don't you know we're talking about a revolution song?
Voka, muziki na mopa, maisha ni ya ghetto, msali tinuwe petro, sharia muna kwao, wazimu pia na hao, furazi sio mfano, ukabila ndio kwao, hardcore shafika, ukweli na akika, kadiri na shika, fura kwa lahiki, pendo kwa mashabiki, raji kuruziki, beef na fiki, hit na viki, muda muna wiki, mimi na himziki, split ni mukiku, utafuta ziki, asifo makini mfulisi, salo chima la zili, filmi, filmi, filmi.
Mezani, I wore that. Already come methali, come and check us. Tuko kwa table, champagne. Kombe mizani, mambuske dani. Pass me puff, then ongezea madani. Kwani kuna mklatani, hey, aligani. Wako hali motuti, hali atari. Check beat, kasup, pindo mandari. Atilata from far, wana lamba vidole. Ni beat so sweet, then piga vidonge. High five, why lie?
Don't you know, talking about a revolution song.